Money for cash. This is a true story, man. First class music. Ken Rush.
Hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nimechoka kuumia, nimechoka kuteseka, nimechoka malumbano, I am ready to go. Nimechoka kuumia, nimechoka kuteseka, nimechoka malumbano, I am ready to go.
Lisiwe kigezo cha kudharau wengine, nasema dini. Lisiwe kigezo cha kutapeli wengine, nasema dini. Lisiwe kigezo cha kudharau wengine, nasema dini. Lisiwe kigezo cha kutapeli wengine. Tofauti ya dini ni wapi na wapi, wenye Illuminati pia na wana bahati. Kweli inashangaza sana, inakera sana. Unasaliona tunabakio kwa maskini, kinguzi wa dinge na zidi kwa tajiri. Unaeza kata tamaa, lakini usikata tamaa.
I'm willing to go my sisters, I'm willing to go my fiki. Niache nini ende on my bro. I'm willing to go my sisters, I'm willing to go my fiki.
Elimi yako changa moto katika hii fani, na ule upili mstume kama sita kushua tu imani.
Wewe chunga sana,
kutubu mweni posija kata, lakini lengo lenu nyinyi sija kubali. Kunitumia tu kama makaa, kunichumia tu kila mahali. Kukuka kweli mimi sija kata, lakini sija kuka tu juu ya peni. Has been so long, sometimes feel so lonely. Then I joke in your mungami panga, we zik wa combo too. Hey, we zik wa combo too.
My God, I'm willing to go. Sisters, I'm willing to go. Diki, ya chini ni ende.
Come near me. My big girl.